popo amekwa, amekwa chanji analala. Tayari umeishiwa, umeishiwa, unalana ya dunia. Kama popo umekwa, umekwa, chanji unalala. Tanda wake mchafu, aibu anajitia.
Tafadhali subira, imekushinda. Vita yako naianza.